Pull up in a hammer kalivondo. Gwala muskari kama kombo. Nimepiga suti kama njonjo. Lakini trao chini ni Colombo. Mi wa spenangi uongo. Mi I don't mess with no bombo. Omolo, nimetoka bondo. 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 Nilikuwa round imenda uko donho. It was a bright day, hella normal. Ndalikuwa na chunisha iromo. Tida na sudi, you don't know. And then I spotted this momo. Si even though mitoma dema nono. Kidogo waka nigusa migongo. Akadai tushiriki ngono. Jumini omolo na nimetoka bondo. Nakademka na haga na nyonyo. Mimi huyo nikakashika mikono. Mimi huyo nikakashika mikono. Then I took her to my crib in Lolongo. Slay queen akapewa chapodondo. Wet fry na samaki akamongo. Then I told her bitch kaoshe vyombo. Pull up in a hammer kalivondo. Gwala muskari kama kombo. Nimepiga suti kama njonjo. Lakini trao chini ni Colombo. Mi wa spenangi uongo. Mi I don't mess with no bombo. Omolo, nimetoka bondo. 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 Hey, salute to my fans yuko bongo. And trust me, bado ni kionjo. Omolo, nimetoka bondo. Badi kifika bizu nitambua kama thiongo. Nina chamzi, metoka loliondo. Na kamote nimebeba kwa kiondo. Si uchawi ni ngoma napiga promo. Omolo na nimetoka bondo. Niko na ofisi pale Londro. Wash tunasafisha mangondo. Na bidhana zishipa di Kongo. Pif ukileta kibare kwa mdomo. Mademu ni jua kama sponyo. Yani blessed, you think I was jomo. Kenyatta Raila Kalonzo. But I'm Omolo na nimetoka bondo. Maheta minapea onyo. Ichuki mefika kikomo. OG anapiga misomo. OG anapiga misomo. Maheta minapea onyo. Ichuki mefika kikomo. OG anapiga misomo. Omolo nimetoka bondo. Pull up in a hammer kalivondo. Gwala muskari kama kombo. Nimepiga suti kama njonjo. Lakini trao chini ni Colombo. Mi wa spenangi uongo. Mi I don't mess with no bombo. Omolo, nimetoka bondo. 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 Omolo, nimetoka bondo.